praise and thanks be to the Lord.
Udumo nemibulelo mayibe senkosini.
To sing to his glory.
Kuthetho okukhulu kakhulu kuba sicule sizukisa yena kwaye ukuba wonke umntu yonke inhliziyo yomntu ikuko ngokuqinisekileyo kuza kuza phambi kwethroni kaThixo wethu. Yonke into mayenziwe ngokusuka entliziyweni. Siqondile ukuba kumele siba sibe sembeni ngokuba ngokuye lihamba ixesha ngokuye kusondela ukuza kwenkosi kwaye sifuna ufunyana silungile kulo mhla lowo njengoba sesikufundile encwadini kapetros kwimihla yokugqibela olusindiso luyakuthiya luya kuthiya. Mnye umbuzo kuba ingaba sizabe silungele na uba singene ezulwini nenkosi kwaye olu lungiselelo kuko konke ukushunyelwa kwenzela ukuba kuqiniseke ukuba silungile kulaa mhla lowo xa inkosi ibuya. Ukuba sigqibanga oko ngentshumayelo ngoko ke andiyazi ukuba besina ukuba siyigqiba phi loo nto. UThixo yena uthe kakuhle wazitshila ngelizwi lakhe kuthi ngobaba lwakhe oko konke kungenxa yethu kungenxa yokholo esithe samnalo kwaye konke oko kwenzeka kulowo ukholwayo. Koko ke akunakubakho ukumkholisa kakuhle uThixo olungekho ukholo ukuba wonke umntu kumele akholwe lonke ilizwi ngokholo aqonde ukuba kuthiwe naye elizwini emva koko kuza ukudlula. Emva kwemini nje ndifuna ubaleka ndiye. Bendicinga uba khona indawo entle apha ezibhalweni njengoba sibona imeko emangalisayo bekhona indoda umthetheli mkhosi. Ndiyacinga uba mandiyifunde oko kuzawuba ngcono. Kumkani wesibini chapter 5.
Captain of the host of the king of Syria was a great man with his master and honorable because by him the Lord had given deliverance unto Syria. He was also a mighty man in valor, but he was a leper. And the Syrians had gone out by companies and had brought away captive out of the land of Israel a little maid. And she waited on Naaman's wife. And she said unto her mistress, would God my Lord were with the prophet that is in Samaria, for he would recover him of his leprosy.
Kekaloku unaman umthetheli mkhosi wokumkani wakwa-Aram waye eyindoda enkulu enkosini yakhe ebekekileyo ngokuba uYehova waye wanike ama-Aram usindiso ngaye. Loo ndoda yabe iligorha ilikroti kodwa ineqhenqa. Ama-Aram ayephume aya kututa athimba ezweni lakwaSirayeli intombazana yasisicakakazi kumkanaman. Yathi kwinkosikazi yayo, akwaba inkosi yam le ibiphambi komprofeti okwaSamare ubeya kuyiphilisa eqhenqeni layo. Waya wayixelela inkosi yakhe wathi, ithe yathi kuthethwa intombi evela ezweni lakwaSirayeli. Wathi kumkani wama-Aram, hamba uye nothumela incwadi ukumkani wakwaSirayeli. Wahamba waphatha esandleni sakhe ishumi leetalente zesilivere namawaka amathandathu eeshekele zegolide neshumi leengubo zokukhululana. Wayizisa incwadi kukumkani wakwaSarai esithi, kaloku ke ekufikeni kwale ncwadi kuyabona ndikuthumele uNaamani umkhonzi wam ukuba umphilise eqhenqeni lakhe. Kwathi akuyilesa kumkani wakwaSarayeli incwadi wazikrazula iingubo zakhe esithi, ndinguThixo yini na ukuba ndibulale nokuba ndiphilise ngokuba lo uthumele kum ukuba ndiphilise indoda eqhenqeni layo. Khangelani ke nibone ukufuna kwakhe isizathu sokuxabana nam. Ndacinga kule ndima sifumana ukuphosa ukuqonda kuthabathe indawo, ukuphosa ukuqonda okugqibeleleyo. Ngokuqinisekileyo kumkani wayelungile, wayengenalo igunya kodwa nguThixo wayenabaprofeti bakhe elaa xesha. Kwakumhlawumbi ngueliya okanye uElisha wayengumprofeti esixekweni kwelaa xesha. Sibona intombi yanika umyalelo olungileyo, kodwa eyona nto yile kuba umyalelo ulandelwa kakuhle. Nantso into engumba, hayi ukubaleni kangapha nangapha. Ndikhe ndacinga uba lubabalo olukhethekileyo kumhla wethu, kuba xa sifuna sifuna okulungileyo. Xa sikufuna side sikufumane okulungileyo. Apha le ndoda yayilangazelela kakhulu ukuba besinalo langazelelo olunje siyabona uba kwenzekayo. Sibhekise sifunde umganyana xa kumkani wayecaphukile. Wathi kwathi akuvu Elisha umfo wakwaThixo ukuba ukumkani wakwaSarayeli uzikrazula iingubo zakhe, wathumela kumkani wathi, uzikrazulele ntoni na iingubo zakho? Akeze kum azi ukuba kukho umprofeti kwaSarayeli. Ewe, weza uNaamani namahashe akhe neenqwelo zakhe wamisa emnyango endlini kaElisha. UElisha wathuma umthunywa kuye esithi, yiya uhlambe izihlandlo ezisixhenxe eYordani ubuyele kuwe inyama yakho uhlambuluke.
I thought he will surely come out to me.
Waba nobukhalarhumi uNaamani wemka wathi, bonani bendiba mna ophuma eze kum eme anqule igama likaYehova uThixo wakhe angawangise isandla sakhe phezu kwale ndawo alisuse iqhenqa. I-Abhana neFapare imilambo yaseDamasko ayilungile na ngaphezu kwamanzi onke akwaSirayeli? Andingehlambi kuyo na ndihlambuluke? Wajika wahamba engumlilo. Bafika abakhonzi bakhe bathetha naye bathi, bawo, ukuba umprofeti bethethe into inkulu ubungayi kuyenza yini na? Kangakanani na ke xa athi kuwe, hlamba uhlambuluke? Wehla ke wantywila izihlandlo ezisixhenxe eYordani ngokwelizwi lomfo wakwaThixo. Yabuya ke inyama yakhe yanjengenyama yomntwana, wahlambuluka. ingaba kulunga ngoko ndiyacinga bazayo nodade singafunda into elizwini lakhe abantu soloko benezabo imbono malunga nokuthixo kumele wenze kanjani okanye amadoda athixo enze kanjani okanye kumele ubanjani kunokuba bayithathe ngolo hlobo ilula ilunjalo ize ngalo ngoba uthixo uzifihle kwizinto ezilula. Le ndoda yayilindele into yathatha inyathelo elihle kodwa wafaka iingcinga zakhe ngaphambili. Bazali nodade sonke simele uba imibono yethu siyibekele bucala beke imiyalelo yenkosi ngaphambili konke kuzawulunga konke kucacile. Yabona wayenomsindo ngokuba kwakungeniyo intando yakhe xa sifuna indumiso kwenzile xa sibona abanye kwenzekile nakwabanye ukuba umntu abe nomsindo xa into ingahambi ngendlela yakhe. Kodwa jonga indoda yathixo itshilo nje ngokulula siyivile isithi akuphumanga kwauqobo lwakhe wathumela uba makazintshilise amahlandla asixhenxe kuze ahlambuluke. Ngaba kulunga ngoko akudingeki ukuba ube lula ngaphezu koko kodwa abantu bafuna into engaphezu kokuxakeka. Kumele ukuba bekumele ukuba beke imiliyoni ezimbini oko bekuzawulunga kodwa ukuba oku kulula nje kuyingxaki. Umyalezo womhla wethu ulula nje kodwa abantu bafuna enye into enkulu engaphezulu amazwi amakhulu ubulumko obukhulu ukufundiswa okukhulu okanye into enkulu kodwa uThixo uzifihle kwizinto ezincinci. Weza ebuncinaneni wasebenza ngokuncinane kodwa mabongwe mayibe imibulelo ezukweni siyakuba naye igama lakhe thotyelwe lidunyiswe. Amen. Siyabulela Nkosini. Asifanelwanga ngamazwi kodwa sazi ngokuqinisekileyo uba kuthethwa ntoni. Akho malunga noba sibeke umntu waphambili kodwa kungcono uba sihlale sichophile esingaphakamanga. Ngelinye icala uThixo uthethe ngomlomo womntu kwaye wakwenza olo hlobo kude kuyoba sekupheleni. Siyabulela ukuba ethe walungisa olo hlobo ukuba asinokuziqalela into yethu kodwa salungisa uba samkele oko asinikileyo hayi kuba sikudibanise kwakhona oko akutshilileyo kodwa ukubambelela nje kuko simbulela uThixo ngako. Sele sifike kakhulu oko kufundiweyo elizwini lentshayelelo ngoku sifuna uya kulo nje ngokufutshane sifunde kumkani wesibini chapter 5 sisifunde sinjani. Intombi itsho kakuhle uba ifuna ukuyaphi yayingxaki ukuba indoda yaphazamisa iindawo ngokuba yena watsho ucacileyo wathi kukumkanikazi wayo uthi akwaba inkosi yam kuverse 3 akwaba inkosi yam ibiphambi komprofeti okwasamari ubeya kuyiphilisa eqhinkeni layo. Ilizwi lenkosi lishiyeka likubaprofeti nantoni na ayithethileyo umprofeti uThixo uyitshilo. Siyayibona izaliseka xa ukumkani vile ukuba iqhenqa lithe lahlambuluka oko bekungaphezulu xa ethe wakrazula iimpahla zakhe oko bekungalungile nomprofeti ebengenakwenza oko. Nike umyalelo uvela kuThixo kwaye ukuyalela lamyalelo ukulandela lamyalelo kaThixo kwakuyintsikelelo. Mntana, esi sisitixo ayisosomprofeti, ayisosompostile, ayisesikaThixo uqobo lwakhe. UThixo kumele enze ngokwenza kwakhe kuze abantu balandele umyalelo onobuThixo. Ukuba indoda ayinalo ilizwi likaThixo, ngoku kumele ahlale ehleli, ngoba enyanisweni akakwazi ukukhonza, akakwazi unceda. Njengoba umzana uRuth etshilo, kwakulula ekuqaleni, kulula kakhulu. Wathi xa kusa kumilanga kumele ingaba amenzi wethu awacocekanga kuna kulo mfula iYordani. Kodwa uThixo wayebamisele iYordani, kwaye uYesu kwaye xebe uThixo wayemisele umprofeti koko. Kukhona indlela uThixo ayimisileyo singathi ukuze sazane noThixo, kwaye kungenzeka kuthi njengoba kwenzeka kwabaninzi ababecinga uba izinto zilula. Sitshilo ongaphambili xa sithetha nabantu malunga nolungiselelo lukamzalwana uBranham kweli xesha lethu, wonke umntu uyazi uba uRoberts angathetha kakuhle, uOsborne angathetha kakuhle, kodwa xa size kubuzeni ukuba kubani inyaniso, kubani inyaniso ilizwi likaThixo, kuyamkholisa uThixo xa kuza kokuba athathe okona kuncinci kokuncinci akusebenzise. Ndiyakunixelela ilizwi likaThixo aliyi kutshintsha, liyakuma kude kube phakathi kuphela abo bangathi bazinikele kona myalelo nokuthixo, bazinikele kona myalelo kona mthetho nokuthixo. Una Aman wayecaphukile ekuqaleni, kwakukhona abantu abemngqongile. Noku kubaluleke kakhulu, ndixelele ungaba uzinxulumanisa nabani na, ndiza kuxelela uba ungubani. Itsho imizekelo, eyona nto yile kuba ngexesha elilungileyo kumele sibe nabantu abalungileyo uThixo anokubasebenzisa ukuba bathethe amazwi alungileyo ukuba basincede. Uyayiqonda into endizama utsho? Ngokuqinisekileyo kwimeko neyiphi na apho thina singaziyo okanye singenakwenza nto, kumele sibe nomntu uThixo anokumsebenzisa ukuba asinike umyalelo olungileyo. Qale yayintombi owanika umyalelo olungileyo, indoda yaphosa ukuwuqonda, yayingabantu ngoku abaza naye abakhonzi bakho, babekwazi ukumxela uba mphathi nantsi into elungileyo yokwenza. Verse 13 siyafunda, bafika abakhonzi bakhe bathetha naye bathi, bawo, ukuba umprofeti ubethethe into enkulu kuwe ubungayikuyenza yini na, kungakanani na ke xa athi kuwe hlamba uhlambuluke. Ithi ke ukuverse 14 wehla ke wantywila izihlandlo esixhenxe eYordani. Ngoku umsindo ubekelwe bucala, mkhonzi wakhe umxelele bajonge. Indoda ayicelanga into enzima kuwo, yiya nje kulungile iyiwatsho. Emva koku waya eYordani wazityulisa izihlandlo zesixhenxe. Uyabona umzimba wawuhlambulukile njengenyama yomntwana. Anjalo amazwi kaThixo, kodwa akanakwenziwa ngenye ihlobo endlela uThixo amisele ngayo. Kwaye hamba kwindawo elungileyo ngokomyalelo kaThixo ukuze umangaliso kaThixo isebenze ngokwentando kaThixo. ubabalu nga sebenza kuthi sonke kule mihla. Siyazi uba wonke umntu ubone into, hayi thina kuphela. Ndithemba uba siyazi ngaphambili asizenzele into nje ethile kodwa uThixo yena wenza umsebenzi wakhe. Ukuba bendingayazi ukuba siyinxalenye yecebo elinobuThixo losindiso, hayi ushumayela kodwa ukuba sibe nendawo esingqalileyo ejongene nathi ngabanye, bendingayikuma ndishumayele, bendingenawo uba sashumayela. Kodwa ngoku ndiyazi uba ephila nje uThixo kule mihla uzisa umsebenzi wakhe uba upheleliswe. Kwaye uThixo ayonto nje ukuba umntu uyazisusa ezintweni zikaThixo uzisusile uThixo. Nditshilo kwabanye abazalwane ababesemalinela e-USA ngabehlelo elithile, ngokunjalo kodwa ke babebhaptiziwe egameni lenkosi Yesu Kristu. Ngoku babenayo into efanayo nathi, kodwa yayilihlelo, yayiliqela elithile ngumbutho othile. Omnye wandibuza, ndithanda ukwazi banzi malunga nolungiselelo kamzana uBranham. Wathi utatam ebesePhoenix kumhlangane phaya, ngoku uthe wakubona oko uThixo akwenzileyo. Kodwa abanye zakubekho ntumelele ngayo loo nto leyo, yaphela incoko. Omnye wambuza ukuba ungabe ubuyifumene impendulo ubuyifuna. Abantu balinda impendulo ngamanye amaxesha kwahlukile koko bakufumanayo. Wayenokuthi ewe, impendulo ebeninazo ziphendulile. UThixo usenabo abantu emhlabeni. Ndabaxela abazalwane ngokucacileyo ndathi, bazalwane, andinamdla kwinkqubo yam, andinamdla kwinkqubo yenu. Ndinomdla nje woba ndazi ndiqaphele icebo likaThixo kwixesha lam, ndibe yinxalenye yecebo elinobuThixo yeli xesha, ukuba ndibandakanyeke kwicebo likaThixo elinobuThixo. Batsho basikholwa ngolu hlobo nathi ngokunjalo, and athi akumelanga ukukholwe ngenxenye, kumele ukholwe konke. Ayiloxesha loba sazi okuncinane, kodwa lixesha lenyaniso epheleleyo kaThixo. Xa isithilelo esigcweleyo sikaYesu Kristu sinikwe ngesithilelo kubantu bakhe ngobabalo lwakhe, ngoku siyazi kuba ngokuba ngenxa yelizwi likaThixo asisebenzeli okanye asenzi ngemizamo yethu, kodwa lithuba likaThixo ube yinyaniso yakhe engenalwenyusi ivangeli yobupostile ibuyiselwe kuthi ukuba ithwalwe iye ekupheleni komhlaba. Ndakholwa nam ukuba andiziyalanga izinto ngohlobo, nabani owaziyo ngokwenzululwazi unokufundela amaqondo ukuba kunjani izinto ezenzekayo konke ngesiphile phantsi kolawulo lwesiJamani. Uthi kulaa mhla ukhethekileyo uthi ndiya kuhamba uhambo losuku, indlela zikaThixo kwabakhe azinakwaziwa. Nge ndishiye iikhilomitha eziyi-10 kwelinye icela, utata zange aye ayoqhuba olunye iintsuku ezilishumi. Wazile kodwa ukuba uzazikhokela njani intliziyo, ukutsho nje kwimfula yamanzi. Ewe, imitha eziyi-500 ngapha kwebhoda. Ndakubona olo hlobo iminyaka emithathu, ndiyazi uba ndithetha ntoni. never understand the ways of God. Asina kuziqonda indlela zikaThixo apha emhlabeni. But when we look back today, kodwa kasibuye umva ngoku. Ngingazange wenze umyalelo kuba bendipha emhlabeni yabo. UThixo uyale yonke into kakuhle. Zandiyifune, zandiyikhangele. Kodwa inkosi ephakadeni kuyabonakala uba uThixo wayimise ngolu hlobo, wayifuna ulo hlobo. Ukuba konke ikholwa litsho nauba nantsi yona nto enomdla uba uThixo ufuna uthetha ngomlomo wabantu. Akwanelanga uba abantu bathethe ngaye, kodwa ufuna uthetha yena uqobo. Angakwenza oko abantu xa bengenanto yokutsho, aze atsho ke ngoku ngabantu, athethe ngabantu konke kungenxeba yakhe. Sibuye elizwini umzana uKufula afundileyo. Sizawuvala apha kule weekend. Ndithathe inkululeko yofunda umqolo wesibini kuPetros wokuqala chapter 1.
According to the foreknowledge of God the Father, through sanctification of the Spirit, unto obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ, grace unto you and peace be multiplied.
Nakwelasebhitini abanyuliweyo ngokwazi kwenxa engaphambili kukaThixo uyise ebungcoleni bomoya kuse ekululameleni nasekufefweni kwegazi likaYesu Kristu uthi makwandiswe kuni ubabalo noxolo. Kwakokuvesi 3, makabongwe uThixo uyise wenkosi yethu uYesu Kristu ngokunjalo konke siyafunda. Lilizwi elihle linjalo, kakhulu umqolo wokugqibela kuvesi 5 apho ithetha ngokusikeleleka nawo konke. Pha ithi
which is ready to be revealed in the last time.
Olulungiselwe ukutshilwa ngexesha lokugqibela, siphila kwixesha lokugqibela kwaye kuzawutshilwa. Ukuba inkosi yethu imkile yayosikusilungisela indawo. Xa abagxeki bevela besithi liphi na idinga lokufika kwakhe, kumele ukuba sikhalimelane nako siye kuwonkewonke sivakalise ukuba ezinto ziyakwenzeka ngendlela ekubhalwe ngazo njengendlela ebezithenjiswe ngazo. Inkosi ayilibali idinga njengoko abathile baba iyalibali. Ayifuni abamisele ubomi obungunaphakathi uba balahleke, ngoba kusekho aba kumele baphume, babizwe baphume. UThixo konke kwenza ngokwecebo. Siyabulela koko ukusuke entliziyweni zethu. Cinga nje uba bekumele sibe nexhala sokuba ukuba ubani uzawukwenza ntoni ngoku. UThixo ingabe uzawukwenza ntoni ngoku? Nguye inkosi, nguye uba wethu, nguye olawulayo yonke into, wayenze ngokozukulwane.
Being much more precious than of gold that perishes, though it be tried with fire. He writes here of many trials and temptations that we face.
Ukuze ukucikideka kokholweni kufunyanwe unqabile kakhulu ngaphezu kwegolide leitshabalayo noko icikidwa ngumlilo, kuse kuye ndumise nembeko nozuko ekutyhilekeni kukayesu Kristu. Nantoni na nokuze ayikho into endinasahlula nothando lukaThixo onguYesu Kristu inkosi yethu. Ngokuchaseni naba abo bamthandayo uThixo, zonke izinto zisebenza nokulungileyo. Kodwa masimthande intliziyo yethu yonke nangomphefumlo wethu wonke. Njengoba inkosi sithi, lowo uba uyandithanda uyakuzigcina ilizwi lam kwaye ndiyakuzityhila kuyo. Mele sigcine eli lizwi sonke, simngqine kwaye singqina yena kuphela. Thanda ulungisa oko umzali uMiskis ebethile. Ndiyayiqonda uba kutshiwo kakuhle nje kodwa andingumntu othanda imbeko ndenza oko ndixela uba ndikwenze andinanto eninzi andinanto encinci kunani xa uthixo enikulungiselela unikele ibandla lonke kwaye oko kusenza ukuba singabi zinto ezinkulu okanye ezincinci abanye bayavuya nje ngenxa yinyaniso ezisekubo kwaye bayabathanda abakhonzi bathixo abazisele ilizwi baze abanye bayabaphula amazwini babaxulube babatshutshuze abanye benza nje okuchaseneyo koko kwenziwa ngomzali ukhubu koko kukokanye inkosi yathunyelwa abanye ukuba bawe abanye ukuba baphakame asinakutshintsha oko uthixo kwenze kolo hlobo isizathu singahluka kodwa uthixo kulungisele indlela yokuba lo kumele azise uzuko kuye kumele ukuba ahliswe awunakutshintsha uthixo uyaqiniseka ukuba bonke abakhe bazawumamela ilizwi lakhe kwaye ndiyakholwa ukuba sisondele kakhulu ekushunyayelweni kwelizwi njengokuba singabantu singaze sisondele uba uthixo ufuna usikhokela ngokunzulu kwaye konke kumele kube ngokwelizwi likathixo sibophelelekile elizweni likathixo koko sikhululekile emoyeni simele ukumkhonza njengoba sifundile okokufunde umzalo wethu ukuba intobeko ingcono kunombingelelo uthixo ufuna ukwenza abantu abanjalo kuthi abo bazawuthobela iindlela zabo bahambe ezindleleni zabo njengabantwana abathobelekileyo bakathixo bemkhonza bemlandela nokuba uphi ekwelo thuba ingcinga benye nje apha sizawuvala ukuba ucikido lokukholo lwenu ukuze ukucikideka kokholo lwenu kufunyanwe kunqabile kakhulu ngaphezu kwegolide leyitshabalayo noko cikidwa ngumlilo kuse kuye indumiso nembeko nozuko ekuthileni kayesu kristu enithe ambonanga nje namthanda enithe nike nikholwa kuye noko ngoku ningamboniyo nigcobe ngovuyo olungathethekiyo oluzukisiweyo nisamkele isiphelo sokholo lwenu usindiso ke lwemiphefumlo yenu umoya kathixo ungahlala ungaza namhlanje usiphathele uvuyo noxolo kuthi apho uxolo nothi lungene ezindleleni zam intliziyo iyavuya namhlanje ngumnqweno ukuba kujike kube intlokomo evela emoyeni wethu entliziyweni zethu ufikelele kwitrone kathixo ngenxa yako konke athe wasenzela kona kwaye ngathi kumawaka amawaka asemazweni asezweni lonke oko athe wakwenza uyakwenza uzawukuzisa umsebenzi wakhe ekugqitywini okuzukileyo kuye uthixo ophilileyo kuphela indumiso mayibe kuyo imbeko ibe kuyo indumiso nokubongwa ngoku kude kube nginaphakade amen masimeni sibulele enkosini sonke masicule nje iculo njengoko ndinjalo.